Twerke. Asiyenze kahle ke manje sonke. Asiqala ka ake manje sonke. Hawu Twerke. Ngeke wenze chaba chaba. Asiphelele ukukhumshelela utaphina isport but it's just penele ungezinga abathayithayi ungasondeli ngiphethelezo zami zokhala enyameni bathini ivuleni izikhumshelela utaphina isport but it's just penele ungezinga abathayithayi ungasondeli ngiphethelezo zami zokhala enyameni bathini bathi ayi ungasondeli esokubamba ngama right enaba left sokubamba ngama right enaba left bese wena awusikholeli ayi ungasondeli esokubamba ngama right engama left engama right engama left bese wena awusikholeli hawu ayi ungasondeli esokubamba ngama right engama left sokubamba ngama right engama left bese wena awusikholeli ayi ungasondeli esokubamba ngama right engama left engama right engama left bese wena awusikholeli hawu zwe asiyenze kahle ke manje sawu. Asikalaka ake manje sawu. Hawu zwe. Ngoba wenza chawa chawa.
Hang on my left, hang on my right, hang on my left, so when I was calling the house.